lifaaqa ay wargelinta qoran ee ku saabsan isticmaalka gargaarka dadweynaha ama IMSka. Waalidka ama ilaaliyaha qaaliga ahow may in halayte wargelintan qoran si la keensiyay macluumaadka saabsan xuquuqda iyo ilaalinta xagga sharciga walbarashada gaarka ee federaalka heerka walbarashada shaqsiyaadka itaalka daran IDEA oo ku saabsan isticmaalka ama beesada gargaarka dadweynaha ama IMSka ee ilmoogalaya New Hampshire gudaheeda beesada gargaarka dadweynaha ama IMSka may waa Medicaid taasoo soo maraasa Medicaidka gobolka iyana biyaasa mayna ku biyaasa barnaamijka iskooleeda oo in iska jiraan barnaamijka Medicaid iyadoo in mariyaasa ururo daryeelka in maareysan iyadoo barnaamijka iskooleeda lin soo mariyaw Medicaid iskoolada degmayaasha NH ee gobolka dhan may helayaana sannadkiiba malaayiin dollar ah oo si kale kasoo galeen ilaha gobolka ama maalgelinta deegaanka. IDEA may maalgelin ku biyaasee qayb ka mid ah walbarashada gaarka ee ilmooga iyo adeegyada kaleeta oo la xiriira barnaamijka maalgelinada manfacyada dadweynaha ama IMSka taasoo NH Medicaid ku eta. Sidoo kaleeta maylin isticmaali karo iskoolada degmada si in kaalmoyto biyowka walbarashada gaarka ee iyo adeegyada la xiriira oo ka salaysan IEP ee ilmooga in baahiyin ilaysa may ku xiranta inay biita ogolaanshahaaga iskoolka degmada ma ku halo karo dheefta Medicaid ee ilmooga leeyin hoo sababto inay beeso laakiin soo raacda ama ii beeso kiweelata dheefta awoodiya ama siyaado kikoyta IMSka iskoolka degmada ii mas-uulka ka ah in hubi intii ilmooga helaan adeegyada oo dhan ee IEP usulaya iyadoo linfiiriyaana inay biida ogolaansho iskoolka degmada inay isticmaalin dheefta ilmooga ee gargaarka dadweynaha ama IMSka hoo ad ogolaansho in biina ama kulubata ogolaanshaaga ku damba maddii ad ogolaansho biita saameyn makuweeladaasoo dhammaan adeegyada ilmooga in helayaan IEP hangmeeliye ii ku dareeraayan may sidoo kale adad laakiin ka baahanya inay codsato ama iska diiwaan gelis Medicaidka iskoolka si aan helaan adeegyada walbarashada gaarke amee walgelin qoran waajib etaa in libi kahor intii iskoolka degmada yaalo ku warsana inay dhiibto ogolaansho aad ku helaasa Medicaid ilmooga maddii in ka horeyta may waa inay ka siiyaan wargelintan oo ku mid ah xuquuqda iyo ilaalinta aad heli karta oo hoos qoyaasa IDEA. IDEA may imbaahantaa in aad la ka siiyo wargelintan ka hor inta iskoolka degmada ku warsana inay isticmaalaan Medicaidka ilmooga maddii in ka horeyta ka hor intii ogolaanshaha halna inay isticmaalaan dheeftaas maddii in ka horeyta tii sanadkaas intaas ku damba. Wargelintan qoran may waajib etaa in la ku qoro luqad la fahmi karo dadweynaha guud ahaan ee Afrika ama noo kale oo la iskula warramo oo aad isticmaalaso aan ka ahayn wal macquul oo la suubi karno. Ogolaansho waalid kor intii iskoolka degmada isticmaalo karo gargaarka dadweynaha ama IMSka ama kii ilmooga maddii in ka horeyta biyaaso si aan helo walbarasho gaar ah adeeg la xiriira oo hoos qoyo IDEA may waajib ku etaa inay helaan saxiixa oo taariikhaysan iyo ogolaansho qoran. Iskoolka degmada may ka sii doonay foomka ogolaanshaha si aad in saxiixdo oo in taariikhays iskoolka degmada hal mar kaliya iyo in baahanya inay helo ogolaanshaha walaaga linki baahanya iyo may shalaciya lama qaybo. Kow, ogolaanshaha sheegowka macluumaadka shaqsiga laku kasa koro oo ilmooga hay'adda gobolka mas-uul iyo ka eta maarinta Medicaid. Si in helo Medicaidka ilmooga gaar macluumaadka aqoonsi ku mid ah ee shaqsiyaad iyo lin sheegi doona hay'adda Medicaidka gobolka ama wakiilka biilka Medicaid ujeedooyin biilka iskoolka degmada la xiriira sida sharciga federaalka ki aad ogolaanshooga ama qoraal ee iyo limbaahanya ka hor intii iskoolka degmada sii dayn karaan macluumaadka shaqsiga lagu kasa koro sida magaaga, ilmooga, cinwaanka, lambarka, ardayga, IEP-ga, ama natiijooyinka qiimeynta ee diiwaanka walbarashada ilmooga ee dhini kaleet oo aan hayt iskoolka degmada. Maddii la ku reebo qaar u mid ah ogolaanshaha koowaad may in ogolaaday iskuulka degmada inay sheegaan macluumaadka shaqsiga la ku kaso koro may weel may isticmaalayana inay Medicaid siiyaan beesada Medicaid, hay-adda gobolka ama wakiilka biilka Medicaid. Iskoolka degmada may waajib ka ataa inay sheegaan ogolaanshaha waalidka ka hor intii lan isticmaalin Medicaidka ilmooga. Maddii in ka hor rayt iskoolka degmada ma helo koro mana isticmaalo koro Medicaidka ilmooga hootaas in isticmaalahayn hootaas in isticmaalo lahay in yaraayo aymiska umriga ee la helo koro ama dheef kale ee medical bias in sabab in qaraabada biyaan adeegyada caafimaadka la xiriira hoo ahaada fadhiwal iskoolka la ku biyo iyo wal kale taba oo Medicaidka ilmooga bi fadhen inay kiisiyaadeen ay miska hoosuuragal nagata ama in horseedan inay la korooji manafaadka ama ay miska halafadi ama katargeliyaan inay koolumo xag weelashada guri iyo tanaasulaadka linsuubiyo bulshada oo kisalaysan garashaadka caafimaadka badan oo kibahaw. Kala nagadowga ogolaanshaga hoo adi hay-adda gobolka siida ogolaanshaga iskoolka degmada si liin sheega macluumaadka shaqsiga la kasa koro taas may waa mas-uuliyadda Medicaidka ilmooga xag may in la taa oo hoos kayaw sharciga federaalka inay ada kala nagata ogolaanshaga mar walba hoo ada fadaanaya inay iskoolka degmada sii wado biilka walbarashada gaarka iyo adeegyada la xiriira barnaamijka manafacaadka dadweynaha ama aymiska ee walbarashada gaarka oo hoos kayaw idea may in baahda doontay inay kala nagato ogolaanshaga kaas oo in ogolaado iskoolka degmada inay helaan manafaad ama aymiska ilmooga. Kala nagadowga ogolaanshaga may ku baxaysaa intii mas-uuliyiinta iskoolka degmada helaan barnaamijka manfaad dadweynaha gobolka ama aymiska ilmooga liya. Kala nagadowgan ogolaanshaga may dhagan galay maddii iskoolka degmada hela kala nagadowga oo saxiixan. Buu geebta hoose shileediye hoo waalidiinta ama ilaaliyaha kala nagada ogolaanshaha in la helo Medicaidka ilmooga. Kala nagadowga ogolaanshaha magaaga ardayga, lambarka Medicaidka, taariikhda dhalashada, anoo ah waalidka ilaaliyaha ardayga kor ku hoosan may li nagaday ogolaanshogay ku ogolaado iskoolka degmada inay helaan Medicaidka unugay. May fahamsanaa inay tan macnaashay etaa in iskoolka degmada ma isticmaalo doonaan Medicaidka ilmiigay in ka kaalmooyto in biyaan walbarashada gaarka iyo adeegyada li xiriira. Kala nagadowga ogolaanshaga may dhagan galay maddii iskoolka degmada helo kala nagadowga oo siixan foomka kala nagadowga ogolaanshaga saxiixa waalidka taariikhda geega galka asalka ardayga leeyah koobileya waalidka.